Oya, ayo, ayo, dona jom kona iki kuza walai. YGB number 9, Octo PI double Z. check it, man.
Vibes on the track,
oh! Wani dano Subaru atakuwa meacha legacy. Octo niko jama dawan kan mekali ya pharmacy. Brain niko full auto jinge ezi ulizia vacancy. Unataka kuwa kami, kamu IGB then hang na si. Bado na kunywa cham, hey, zangu ni mahanesi. Kuja na attitude kuingize maira kama si. Tunawemesha, tunawacho tuwa kitokwa na makama si. Mafuta ikiisha, tutapika na makabasi. Kula chungwa na ndizi minta kula na nasi. Niko mbele, wako nyuma kawa fuasi. Dizon daily nwaze, nuwa choma kapasi. So na come so slow, ju track iko kasi. Saina make dojo, mtu wangu niko kazi. Mtanaenda na maziwa juko rap game ni mzazi. Cost ya kila kitu imepanda. Ebuenda Mombasa mtu wangu ulize bei ya mnazi. Namba nane wapi, namba nane on top. Octo pizzo wapi, octo pizzo on top. So get that mula, buy that ndula. Say get that mula, by that ndula. YGB wapi, YGB on top. Octo pizzo wapi, octo pizzo on top. So get that mula, by that ndula. Say get that mula, by that ndula. Spit fire, then I let it burn like Asha. Corrupt game na daikashka akasha. First class picnics nipate na Ivasha. Kuro na mamodel wa super kaki na Natasha. Stembe ina wallet doko bahasha. Walijona the storm say no make rasha rasha. Who's matter now? Si wewe, niko juu yao na wachumbulia kaa mwewe. Octo, aka, itisha upewe. YGB, aka, itisha ulewe. Just a minute, wacha nimalize kuchana. Na si nywele, ni vijiti. Ka plantation za Kericho. Washati na kabadi, utabidi nimewashika. Mashati ni wagote, hata kuliko wanati. Juki kuja ni rap, get my own dish, nika mabato. Octo pizzo wapi, octo pizzo on top. Number 8 wapi, number 8 on top. So get that mula, buy that mula. Say get that mula, buy that mula. YGB wapi, YGB on top. Octo pizzo wapi, octo pizzo on top. So get that mula, buy that mula. Say get that mula, buy that mula.
Naka kibera lakini hata nikisota sikopi. Hawana style squeeze yangu ndio ujaribu kukopi. Cause wana lack originality ka photocopy. Sisikizani na mapaparazzi jumi ni photophobic. Dili kwa bato mi mazidi kwa madana logic. I'm so straight Octo mini homophobic. Wana die beef na kwa Facebook wako so poki.
Kurap si joki, number 8 si joki.
Boy kwa na flow moja dangerous ka El Nino. Bongo mini most wanted joker albino. Akili ni nywele, linda zako kama Corino. Hip hop kwa damu na tunia blood ka wino. Deli kwa game na zidi ku excel ka chino. Deli na wachenga zile za kironaldino. Kwa unaumwa sana mjongo pia unaeza kunywa ino. Kinibo sana mjongo pia unaeza kutukana ke. Only I double P.I. Mambo, say niko on the spot car radio jambo. Na kunyanyasa ta kuliko madhe wako wa kambo. Na kwa ujejo mtu wangu rap sija anza kitambo. Ne anza juzi na tayari niko kwa mitambo. Niko used to the machines maze karambo. Wananiogopa, sikizwa kiniona wanaanzaga kusita sita kali stia okambo.
Octo pizzo wapi, octo pizzo on top. Number 8 wapi, number 8 on top. So get that mula, buy that mula. Say get that mula, buy that mula. YGB wapi, YGB on top. Octo pizzo wapi, octo pizzo on top. So get that mula, buy that mula. Say get that mula, buy that mula.
Babs on the track, oh!
Number 8 baby.